dumo bayakucindeze hey ngapha baya kulona ngawara sanzo bakrela
Ngaphela umoya son noma bakubamba ngenhliziyo usemzimeni uyahuzuka ngenxa yesimo ngithi ungaphela umoya son if you the type that's hard to find redefine seba ringa blind you shouldn't mind ngaphela umoya son shayela pants keep insist watch your wrist better yet you better pump up your fist ngaphela umoya son ngaphela umoya son ngaphela umoya son ngaphela umoya son nami ngikhulele lokushini ngifia ghost bali boxing I am cosine maqosha fade cut the flossing ora sozohlangana namahlanya aphuma estoxini abothatha Zonke nalezi sifaka ipilisi sokuthini ugcwele nabo sobhuza sibali nabo popzini sikhoqa njenge envelope hot mase posini siphile totins figure sportins keep you fostin sibula wokoloko kuze kuse sisiphi posini moza ngama ada sikuvula isiphongo nginop gears keep a cop sir kushita yera shungu skontini celebration yama khuzo sibali mawa popi ulove unqobi uphapha nezithase ngolini hayi ngoba begula sibali bebathu polini idlozi libonini manje sesikhipha zonke kondini nambe bangithatha njenge Panka mara ngitopini Nambe bati mba reptela manga pega Ngaphela umoya son Noma bakubamba ngenhliziyo usemzimeni uyahuzuka ngenxa yesimo ngithi ungaphela umoya son If you the type that's hard to find redefine Seba ringa blind you shouldn't mind Ngaphela umoya son Shayela pants keep insist watch your wrist better yet you better pump up your fist Ngaphela umoya son Ngaphela umoya son Ngaphela umoya son Ngaphela umoya son Entek indaba baningwe bangithathela phansi ngathi umhlabathi zama ukuhlanganisa bangenandaba nomphakathi sashaya igarage ngoba sesikhathela bathakathi basifanela ngaphandle kanti esha sikhiphe ngaphakathi sovumelana nami manje saying I'm incredible sokushayiswa ngomoya sound like a car that's convertible usinakisa ngami abakwaziyo bazokumura show lokubhizo bicycle emsami noma sidura so like coke my style's dope from line to line but everybody calling you tight with me that's fine I can't even finish a verse without a punchline Fuck backstabbing, mina ngizokwaza 99 Okay, ngisukeleni, senza ifilimu ke basibukeleni Ningibuyisele emuva njengekari stuck emnyukelweni Izinto zomhlaba, zibiza incwaba Saba, they'll always try to pull you down Njengeskipa esiveza umhlaba Ngaphela umoya son, noma bakubamba ngenhliziyo Usemzimeni uyahuzuka ngenxa yesimo ngithi ungaphela umoya son If you the type that's hard to find, redefine Seba ringa blind, you shouldn't mind Ngaphela umoya son, shayela pants keep insist Watch your wrist, better yet you better pump up your fist Ngaphela umoya son Ngaphela umoya son Ngaphela umoya son Ngaphela umoya son You can make it, just try to do your best Sheesh nyama, and forsake it Try to push the rest to sham Cut along your bomb as if you never knew your rest Ukuthubana uthole record deal Loka kusho next, it's fun less Moze ngokulala uthole blanket It's fun, yes But I gotta fill up my pockets It's time, yes For you to pull strings on this puppet Cut the dumbness Bambi fosho lo stwale nge market Ngaphela umoya son Noma bakubamba ngenhliziyo Usemzimeni uyahuzuka ngenxa yesimo ngithi ungaphela umoya son If you the type that's hard to find Redefine seba ringa blind You shouldn't mind Ngaphela umoya son Shayela pants keep insist Watch your wrist better yet You better pump up your fist Ngaphela umoya son Ngaphela umoya son Ngaphela umoya son Ngaphela umoya son And this one is specially dedicated to you out there suffering Fedex next girl Noma uphumile la ekhoneni Usiphushela ama orange ubhayisiphepha Khuzuka sibali One day izoba grand Yazi zonke lezi zinto ziyajika Fedex next it's your boy pro you know Letting you know that I see song showcase once again it's P.R.O. beat maker IDB